Tenda tena mambo ya aibu, sitotenda tena mambo ya aibu. Oh 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 oh, watu onyana zikisha ghadhabu. Watu onyana zikisha ghadhabu.